give this device. Ha ha. Hold the microphone, mark your lungs, and your boy the girl for another one. Give me the tune.
DJ Minzuri kama katiko. Kwezo dera leo tukwa tomwiko. Anjo bude wetrosu omera munyondo. Tuchiringane makambasa amnesia. Kama lesu abidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka besoka. Ok. Tuzwa tukola ne mziki ngawe chikunda. Tuvanebya nebya uvinango ibusunda. Vikola saka ntulu wa mungu likasonda. Toita mshitulia ukuingirebe vyali vyata. Disco nighties tumulisaba tunywa soda. Baba taina mtuli ya kuze tuwa koleta. Walijo pulese kampa robo no nyashida. Nakane duka kakura kama nyotunda. Kakuvenja ulobe katelekezo mchikunda. Walie mzike jikuwa jikuwa sane kasikonda. Tese chuli teguru kurevyo kwerinda. Ave mbadia batu wa maveri ni mata. Chivulwe chikuwa mwenya giri ewa katoda. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo jikuwa tomwiko. Anto vute wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjiwa kwa kameswa da.
Okay. Banana, why I say Big Ben's culture did it swapilaza. Woman is anga te love lecture. Chivela chaka im September ne November. Nga manga ba fresh ava salaka amnesia. Atiba zina pasa pasa bendo ba ting this. Abi kawa ya vivam na pa defect. Them girls a king a gun. Only thinking about them self follow. Pass me the words of a proof. Yeah, swag make it popping. Lab ready, go ice in a bucket. We wet that head, oh, I go with that star. Bakushi shanzo, muziki guzita.
Kite minzuri kama kaziko. Kwezo dera leo tukwa tomwiko. Anjo bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka beswaka. Ok. Mubuli somero wabakari fukobe charo. Kampala weliva somero jemfa heli galo. Malambulichi muye ovarolo. By the way, purizeti hape arolo. Feno mchivugata Kampala tefuno nyantaro. Tukola nsimbi ingatua galo zimba bangalo. Naba bivote bacharinda bude wachiro. Baba saini mwokuona obo kufanaro. Dewe keranga mbaguo wembe zungu. Wata mfuna magazita polisi mangu. Soko jukira bantu abafeka nungu. Adina saimu waja ipotea tangu. Acha nipoe panda ikwa Kampala yangu. Dr. Fizzo. Alright. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo tukwa tomwiko. Anto bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka beswaka. Ok. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo tukwa tomwiko. Anto bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Okay. Akaimba kachakachaka tukazemu. Diego Hooks, the governance of Big Ben. Bone Talent Entertainment. Maximum respect to Dr. Fizzo, producer. Nebuta Magico, Ku Afi Records.